JJ. Hivi unamjua Vido Boy wewe? Baba JJ.
Sikizwa kinywa maji mengi, wanatona kwenye grass, wakishwa metuna juka punguza kujikome. Kuli nyingi na muda unakwenda gas, kachubwa gari kwa juka punguza furuguza. Mapoleo, makoleo koleo, minasema mapoleo, makoleo koleo, kwe jamani mapoleo, makoleo koleo, minasema mapoleo, makoleo koleo. We saluti kwa nangu, walo ni beba kita, mwengine ndugu zangu, tulishishi danala, wapolo ni kunjia kunikatisha tamaa. We sana ina mambo mengine meamani napoka, ni baba mwenye nyumbu analeta kizaza, kuchula matobo anataka kuya kufa. We bolocho mwena mimba usisikie msiba, mamifu ya kenduga kuwe haya natiba. We wanja wajando mamu mtafute kaliba. Mambo wae haya, mambo mamu jena, mambo wae haya, mambo dance.
Kiza kinywa maji mengi, wanatona kwenye grass, wakishwa metuna juka punguza kujikome. Kuli nyingi na muda unakwenda gas, kachubwa gari kwa juka punguza furuguza.
Mapoleo, makole koleo, minasema mapoleo, makole koleo, kwe jamani mapoleo, makole koleo, minasema mapoleo, makole koleo.
Wanaigiza mwanzo na mika unasiku say, naongeza nguvu nyingi kwenye kazi nyongezi pay. Many people so nice na people kiuni kama ubei. Naichi kiporu nikila na sinzia na tunge. Mbari nilipo vika ngumu kwenye shusha ise, nikipiga piga na kumbuka mbufu zanko maska nto naishu suge. Naichi kipi majoto feni kaipa bichi bei, nikitumba jina dina kuja kondo kamu nicheki badai. Yari mambo haya, mambo tena nchere, kuni mambo haya, mambo tena isana.
Hey, Jobidi, Awizi, Wesi waje, 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 Mama waje, 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 Mbele waje, waje, waje. Minasema woni wangu mimi mama woni wangu, mama masira wangu mimi waze masira wangu. Tuende woni wangu mimi mama woni wangu. Waje, 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 mama waje, waje, waje.
Iwajwa pige makofi mengi mengi kama mfuwa, siwa na pige aja wapige kama mfuwa. Wajwa pige makofi mengi mengi kama mfuwa, siwa na pige aja wapige kama chi.
Yo, Awizi, Lobigi, Wemba nige bansi, Adisali mepemba sura, ana kubali chando shtenga isaunti ya bigie. We bigi rashie, rashie,
DJ,
wanangwa tirame. Ana kusalimia mani wota Aisa dansa Ana kusalimia meneja kapaya. Producer kwenye ukipigia tena pigia, tuende tuone
Wisa dansa.
Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.